Mhlambe nje he uyayaza phendina silali ngezitya ngiyakucela mntanami mhlamba ezizitya